golleji laamuji hakkundeji ɗi goni mataade cuuɗi nafooji jamaje ɗe fuɗɗitinde keɓal e ley ko kanko hoorejo conseil régional gaawo o holliti gaɗa ɗum autorité intérimaire ɗum laamu hakkundejo e ɗum ɗo ɓeydoto nanugol muɗum juuɗe ley dabare woteji région o fawarde wote référendum ɗum e wonde e wi laamiɓe yogaɓe yo wadde jamaje ɗe fa ɓama anniya no keeri ɗi mandirta le région o kanko Djibril Aboubey Maiga hoorejo autorité intérimaire gaawo on ko sefikeɗo ɗen mo
cuuɗi école ɗin boni dogotoroje beteɗo seskom gollata ɓeɓe kanno mo'intinde ɗen nokkuje e wartirde gollo e muɗum ɗum e toɓɓere arandere ɗiɗomel muɗum ɓe gaɗano ɓe mbawi fuu no tawite keɓal ana warta e ley murtere nde bangal sahal leydi meɗen to ko wartata keɓal fuu darinoke
yimɓe yogaɓe ley gallure gaawo nden ta kolliti se wona daranade kabaru woteji ɗi fa ñiiɓa laamuji ley communeaji ɓaɗiɗi ɗi golle fay goɗɗo waɗanaka bangal ɓantare keɓal e yirwere heedi ɗiɗo laamuji hakkundeji keɗo ɗenɓe
caggal ɗum dabere fuu min kam yihaali hen sona so tawi mi andana ko golleteko gollowɓe meɗen hakkunde ɓe mi yiyali koɓe gaɗi min e hooran ko hollata mi yihaali gonga kalmi mi suppi so kalmi
ɗum ɗo wonde hooreɓe conseil régional martini kumpa wonko golli bangal yirwere ley paale kewɗe région o Djibril Aboubey Samake wonko sefi keɗo ɗen mo
e ley 2017 nde mi mbawi moƴƴinde usine ballitowo manaji waɗa paafi hokkude sukaɓe gollira min mbawi wallude ɗul walde rewɓe yinnode waɗude nokku defirɗo ñandu so sota min moƴƴini nokkuje awirɗe ɗum to forgoto 2018-2019 miɗon jokki hen mi moƴƴini suudu dowotorore to juuni tatu illa min puɗɗi fa warde jonin mi moƴƴini projet ngaji capantati e joyi
ley projet ngaji capantati e joyi andi nanoɗi heedi président conseil régional on yo tati tan goni ƴeyguɗi e ley ko sukaɓe gaawo kolliti Dawda Traoré daraniɗo dabare golle ley conseil régional sukaɓe gaawo o wonko sefikeɗo ɗenmo
projet ngaji ɗiɓe mbi ɓe mballi bangal kalisi fuuf minen kattati tami andi hen ɓe mballi sukaɓe janggoɓe arab ɓe moƴƴini suudu moƴƴinirde buuru kañi ɓe moƴƴinani sukaɓe usine ballitowo manaji e pavé
ko walda noon eko sukaɓe kaali baale yogaje rewɓe ɗum kolliti dendagal baale mumen fawarde e ONG ngaji rewɓe ɗi kañum e dendagal baale rewɓe ASFHQ gaawo to dokki taƴoral wala fo ko keeɓi bangal nafaka faɓorede jawdi heedi laamiji hakkundeji ɗi
fewi hunde ɓe gaɗali bangal majjum bangal rewɓe ga mi yihaali golle fewi goto ko laamunkoɓe hakkunde meɗen ɓe gaɗani bangal rewɓe
yo imirana kilu mayga yurɗo gaawo heɓani en.